umama wayendala and balisela ngosathana esithi umntanam uzunga solinga imali yegazi kweli khaya lentsindiso kuba songuyosisa kwantshabalala umama wayendala kunomoya kasathana suke namazwi akhe afedele ecaleni okomhlengethe wasekuseni ndibangazama unyamezela indlala idlala ngathi okweparate sibhuqa sonke apha endlini sibhitye amathambo njengogufeti ndizoba yintsara ezingeliphethe imesi xa ndiyoropa ndinasizi nomesi motherfucker khokha imali okwe-ATM star jonga mesista ndiphethe icristas ulibazisa mali ihambisa amathumbu amayalila kodwa namhlanje zofika endlini ndiphethe i-checkers I so wish umama ndandimamele imiyalo kamama ngelaa xesha wayesaphile ndixelela esithi mntanam uthando lwemali yingozi jonga ngoku ndisejele no mama no member no member of my family ngoku ndihleli indodwa ndithi ndizakhela ubuhlobo nezikrelemnqa nezingcoli apha imprizini uthando lemali imali luyingozi masiqapheleni bafethu masivukeni nathi siyozenzela imali ngesihle siye kuhlala ezikoneni sirobhane mama ekuseni ndifuna ukunicelela la mazwi nam ndihleli ejele ndibhizi ndiyazisola zinto ebendizenza ebantwini ibizi zinto ezimbi ndiqhutywa ngusathana ndivuka ekuseni ndiphethe imela ndirobha umxhaka ndizenza umdali wezulu ndicimfa ukuba elihlabathi lelam kunye nenzaliseko yayo kanti engqondweni yam ube ndiziqhatha ngoku ndisesiwokweni kwantshabalala kwantyaziyaluma abathakathi bayavuya bawinile umphefumlo wam akasayi kuncama yiloo nto nam ndikhula ndizama ndizamelelam ikhaya kuba besilala singatyanga kukho indlala ekube nomongameli bengohlohle sabo